Botolo, the wise elephant.
Baby, the kankwebe, ine honey. Samba ufale, iwe baby. Teka beshibe uli wandi. Iwe baby, the kankwebe, ine honey. Nangu balande, wila fiumfwa. Iwe baby, mumutima wandi, walifika kale, walikala. Kumutima kwandi, niwe landi roti. Ine baby, inchito yandi. Niwe mbombela, ine baby. Chisansa shandi niwe nzungila, ine ani. Mona lelo nintemwa, kumutima kwandi nintemwa. Niwe natemwa, mubumi wandi natemwa. Hallelujah amen, mubumi wandi natemwa. Hallelujah amen, niwe nkabila. Hallelujah amen, niwe Kabila, kale nafika, mumaboko yobe nafika. Iwe baby de kankwebe, ine honey. Samba ufwale, iwe baby, teka beshibe uli wandi. Iwe baby de kankwebe, ine honey. Nangu balande, wila fiumfwa. Iwe baby, mumutima wandi walifika kale, walikala. Kumutima kwandi niwe landi roti. Ine baby, inchito yandi niwe mbombela. Ine baby, chisansa shandi niwe nzungila. Ine ani. Baby de kankwebe, ine honey. Samba ufwale, iwe baby. Teka beshibe uli wandi. Iwe baby de kankwebe, ine honey. Nangu balande, wila fiumfwa. Iwe baby, mumutima wandi, walifika kale, walikala. Kumutima kwandi, niwe landi roti. Ine baby, inchito yandi mbombela. Ine baby, chisansa shandi niwe nzungila. Ine honey.